So shake a sweat production.
DJ Baza.
ZLatestMusic.com.
Boy do sing a Zambia alongside.
Jobu finish. Shake a swag in the bill. Zone boy Baza.
Oh, sikabona kuli manyalo kona last year bupila ipa valele kikutapa kukena muna fakulia kulate kikukena oh yeah mami uswane la kutina kuli asikaya kubaba mumupange muna mami uswane la kulia sikaya aku baba mupange muna
mupange muna hao kawona lilato mupange muna hao kawona sishemo baby mwai wakulata sikendelezi kulimwendi ya kulati baby mwai wakulata tapa ukawona lilato
usikabona kuli manyalo kona lasti ya mufila ipa valele kikutapa kukena muna fakulia kulate kikukena oh yeah mami uswane la kutina kuli asikaya kubaba mumupange muna mami uswane la kutina kuli asikaya kubaba mumupange muna
muna kumupanga kikutapa kuikendeleza fela baka kuhapa uziwe kiwe na mungi walapa kuichangani sawasi ya kunochane sapa kwina mwamanyalo kipulani uswane la kwina musafapani uswane la kuchane kutapani kubona alande noti kuba upani wifi material kasha uswane li kuba inge wa makwasha naziva unyalezu kuwasha kono kui yanga vazafira na pisha
usikabona kuli manyalo kona lasti ya mupila ipa valele kikutapa kukena muna fakulia kulate kikukena oh yeah mami uswane la kutina kuli asikaya kubaba mumupange muna mami uswane la kutina kuli asikaya kubaba mumupange muna
mwaziwa mwamanyalo kapa muna mwali lato kuto kwa mafa boy, Jim Skelly, you know what, Pezzi? Kuto kwari kaza, leto kwari lato mwai lwa milata, mwai mwiti semina bagaizi mwa manyalo
usikabona, kuli manyalo kona lasti ya mufila
kisabale,
kikutapa kukena muna fakulia kulate kikukena oh yeah mami uswane la kutina kuli asikaya kubaba mumupange muna mami uswane la kutina kuli asikaya kubaba mumupange muna usikabona kuli manyalo kona lasti ya bupila ipa valele kikutapa kukena muna fakulia kulate kikukena oh yeah mami uswane la kutina kuli asikaya kubaba mumupange muna mami uswane la kutina kuli asikaya kubaba mumupange muna
okay Reza my see you okay kopore na mibona this your boy boy do sing a Zambia Dope celebu se shikara pakira. I see you my boy. Okay, okay. Sancho on this one. Zone boy baza. Sancho, Sancho.
I love Sesheki swag music.